Hiyo hata mimi naiweza. Na hiyo naiweza. Hiyo tu. Nipe nyingine. Hiyo naiweza. Nipe nyingine. Hey.
Bahamba
ye, so that's the way. I want to Bahamba ye. Sit up and sit up. Bahamba ye, so that's the way. I want to Bahamba ye. 20, 20. Ah, ah, ah.